Ne bosi mfonesha wife, yeye nani bozo kukonosha wife. Ishina tiwanu 5-8 G-Rex, kasha music school, Rayback. Finisha risha tulande na wo imo mami. Narimye vere veni vana wanu 5. Mwadike neta idafika na kuri 8. Nariku mkwira nchashime nikono 5. Mwadike natika na wisa na shurit. Apande saru dama nende penda. Mwambia kudedi dama dume favor. Sorry mami, it's kanti never. Narifanta po kapto deta never. 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 Sorry that's it, kanti never. Narifanta po kapto deta never. Mifinti fionso fiaba fenenshta. Mwadi nsudi de mwe mista. Nadi mwebede nine future boss. Mwati de bufi yoni boza. Type ya mana ndependa penda. Noro patadi mpende penda pena. Mane kanti baida vubo bufi. Munteme na kunda na mate ufi. Nomba tamwa itambe wino. Chidi mpoto tamwa yemu. Tamwa ishive fikesa tomorrow. Elo redo mwise za oro. The revenge ni musaru wa di pesa mba. Apa nomba ni pamudu nde sangwa. Nde saru lande ochande defende fire. Daifi ya di chinja kwa tinsha di fade. Nadi mwebede veni vana wanu 5. Mwadike neta idafika na kuri 8. Nadi kumkwira nchashime nikolo 5. Mwadike natika na wisa na shurit. Apa nde saru dama nende penda. Mwambia kudedi dama dume favor. Sorry mami it's kanti never. Nadi fanta po kapto deta never. Never. Never, sorry that's it, can't see never. Nadi fanta po kapto deta never. Ndidu badi puka bane nshuma. Chida yefi this season ndabakonga. Mupepe la party down ni fote tingwe. Fima parofita ikafe diva mwe. I was born to shine, imetuk kono paku. Ifwaide shanzi, imetuk sokota. Competition na nevo kaye mpanga. Neche fio nabafete kufipanga. Ishina tiwanu 5-8. Ini apadi ukushaina uide kanji chaide. Ketinji chaide. Ndabombe shachebo poke chidambo. Fimba pa fivelo nshidi ama tanta. Widan chense dan shidi ama nwata. Deka mbombe zimuchede wa shado. Without ineta muba test mu video. Nadimye vere veni vana wanu 5. Mwadike neta idafika na kuri 8. Nadiku mkwira nchashime nikolo 5. Mwadike natika na wisa na shurit. Apande saru dama nende penda. Mwambia kudedi dama dume favor. Sorry mami it's kanti never. Nadifanta po kapto deta never.
But this man number one production brought by Rayback.
Never. Sorry that's it, kanti never. Nadifanta po kapto deta never.
Rayback Beats Africa.
Kasha music school. All day everyday music. How could I not cheat it each? Rayback Pafidimba. One spider. Yo day packets. Never cheat the one. Takumona na yue Pashingona Starting post Chide beatim excellent. Nobe win I got you. Fude tomu kamba teta to the kedesh. Yadi shiviku Abashad Abashad amuchide
Isa. Music from us.com.